ibn khamar moy abdullah ibn siwon ne basama rob yonenti bi sama tubey nak yalam yoro bu baakha baax melne dawet fo bare yonenti bi ne wax abdullah yekut story ji yonenti bi woné yekut tubey ji moy wokko mu jëm kaw wokko mu nama doli watal wogatal daldi wogat dana lolé nak néna bëgg top ndigal taxna ba diko xañto ko nemiku rek diko gëna wop bi gën di yépp jëm kaw am ñu nak waaw fi tool ni foko yamalé mu ne xana xaj rek ñaari yéel yi